chawe omutima kono gutute ebyange byona nkuwande twaliriza tunzi jayo jena teko mutima ne kujayo bichigumye mukwano kwewala nyo abatusaba matune tugawayo kinyuma okulwa kunzibu sisinkane biroto tuse kubuomi bwakamere kumukwano nzomeze sikyasobola ndaba omukwano gwedda gwokomyawo kamve mubikwekereza omwana w'abandi muzisimisamukira ddala munoweyo leka nfuuke muno ngeri gye wawambira ddala byonna ebyeno leka mbeere muno njagala kufuukira ddala munoweyo leka nfuuke muno ngeri gye wafuukira ddala wamoweyo leka mbeere muno everything nze kwa wakuze chejo tulisha lutiango nesamba mbebe shiroze njaka lomanye na chino ukati love sosi yenino omutima tebu chongo guli mambali nisigale yomtino njaka la kufuki la tele muno weyo leka mfuke muno ngeri jewa wambi la tele vyone vino leka mbele muno njaka la kufuki la tele leka mfuke muno ngeri gye wafuukira ddala wamoweyo leka mbeere muno munoweyo leka mfuuke muno lina tuwa nayiga kubeera nawe terulisha teko kyawe omutima guno gututte ebyange byona nkuwadde njagala omanye na kino kati love sosi yenino omutima tebu kyongo guli mubbali nisigaleyo mtino njagala kufuukira ddala munoweyo leka mfuuke